mjano mundu Dapuko Yalbono la muta Sao nangano mundu Yapila mjano mundu Dapuko Yalbono la muta Elukzonde la guwe Bega mabila matata makama Dapuko Yalbono la muta Angisambo Aye Yeah Uwewe twa tali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yelas kulu ai 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 yeah so yelas kulu ai yeah
yazinkumbula ngiqala ukubona ufake iduke lihlaza kuvela iBrazilian ngahlanye athi dudla untombazane kwavelwa mama te Bentombi ngicela simbathe ndawonye Sithandane ngathi singaba ndawonye Tholwa mothando lunempande Batshela umbiwa ndawonye Wena nganginikwa ithoko Umdiki nomndawo Thinta wona qhuma inganono Injawani njawo Mina ntombi ngiyakuthanda Ngifunga umama Futhi ngimdala nginaso isikhathi sokudlala Dalinya funga ndandathu ngizoyifaka Hlobisa isandla sami
Angisambo Aye Yeah Uwewe twa tali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu Aye Yeah Aye Keke na keke ndune amanzi Uxolo ukuphaphe Nampanga ngabe emhlo 2.6 ngicela ithu Kodwa nginali 325 Iphake endlini ne 333 Nguzomatekisi nginqisondo 87 Nanomuntu angani kungeni nje nantomba ngithathi hayi Kesiya igangi Sondela darling fule ngizamina hayi Angiphuza ngiphemi straight Drive it takes angceli Como sgaba baspeli Pelu tanda ngpechi Angisambo Aye Yeah Uwewe twa tali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo